ngosami akukho mali ngasihlukanisa duba indawo enhle kodwa wena uyikhaya lami
duba kimi duba kimi
wena uyikho konke kimi ngafika nawe Dubai ashiya umhlaba ngemuva izinsuku zethu zishisa kodwa uthando lwethu luhlala lukhulu ubambe isandla sami ngizizwa ngiphakeme ngaphezu kwemvula uthenga amahlumela akho mina ngithi wena uyisikhumbuzo sami imali ngakhuluma kakhulu kodwa wena ukhuluma enhliziyweni ama bling nama brands ayidlala kodwa wena ungowami ngempela ngibuka ulwandle ngibona igama lakho emoyeni
Dubai
ibiphansi kwezinyawo zethu kodwa wena uphezulu kimi
funa wena wena
isho noma umhlaba ukhanya
funa wena
sugumina nawe zinginandaba izibane zikhanya kude kodwa amehlo akho yangibamba but stay with me what in shall I want to more you yavuma uyangenza ngihleke ungifundisa ukuthi inhliziyo ayithengiwa izwile abantu besho money talks nothing not this time uma when is do's and now konke kune kuba fine sendela ungibiza nga my queen iyantibilika isho nange Isso não
Na wena
Agukho go li telling antata
Yashomina yeah,